Yamde sapo e jetti silmaji chapantati e Madina Gounas do Senegal yamde sapo e jetti silmaji chapantati Kano to Nigeria bismillah mon e kabaruji kikiledi
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde e kabaruji merendi handen do leydi Senegal ko haleteno e nyalade de ko ana wondi e latade de woni yoppere e yoga e yimbe nangabe e majireji lebbi yabbididi edi alhaliji fahan won hono halanan en leydi ndi wondube e walude kaldal hakkunde laamu e lundibe yala deejere politique an hemte e bendon ana tawa kanko biete de Pierre Atiba Goudiaby o architect teddinado en kedotomo e kabaruji di to leydi Mali feso tawi yite e lelluma dabanani buyteki e heddi ko tay kadu bonandaji mawni fasane e bangal jawdi en kedoto e le kabaruji di yoka e beddo yimbe yeyobe le ngolluma hebube torra teddube hedibe RFI fulfulde onon e jam kala hendo mawdon tawede hedade do o leydi Senegal woni ko puddirten kabaruji di e dedo nyalade fofa halaji kiwi fasane e dow jeyndeji leydi ndi e yafagol yimbe nangabe e majireji gaddi e lebbi jabbidi di dum woni majireji jingande Ousmane Sonko o lundido lamu tafan wala fu ko nde fedde hinde notetene pastef hali e ko labi e dido alhaliji jonnon dum hadali gilla hankin won sokabe kaso yoppitabe e wi awka en mum enna Olital misalminima
misalmatima Abdoulaye Dikko
Olil hebi hen goni be do yoppitabe
be ko Toussaint Manga député du kit de PDS tawono do hande e lando kit de pastef kam e pap Abdoulaye Touré jango jogino do jokirde F24 identité goddi gaccitamo e sire clé d'orli holliti wondi gila hanki ha hande wodi hewbe sokonobe sababu sepoji accitabe o awokaji andani wonde lamungu ina felditi accudi wobbe de balde sabu ko buri hewdi e pili be sokabe nawama to jagorgal sariye Senegal e biol awokaji o Fadilou Keita horeje njillu dawromo Ousmane Sonko ina tawebe pidi mabbe goni e yurnitede o saha o awokaji andani wonde Abdou Karim Gueye Cheikh Oumar Diagne ina njeya e accitebe be siftindi be dido ina e kaso gila nyane nogas etati lewru tatoburu hitande ujunnaaji didi e nogas etati be nangirano ko wasde doftade sariye kam e bonnude deejer leedi ndi meloko jinganobe Ousmane Sonko wonbe kasoji Dakar tan gaccita awokaji o wi o saha o wawa jabaade hen sabu o woni ko jewndade tawo siftinde gila e sepoji baddi gila hitande ujunnaaji didi e nogas e go fedde daraninde hakkeji neddo woni amnesty holliti ko buri ujunere yimbe nangama hen Abdoulaye
ajarama olel talla e di alhaliji politika fa hanna fayso tawi podondiral an heddi kulol du an heddi pati torraji ngadu yoga e yimbe civil en leydi ndi an andari wallude no jam e deejere e heddorto e ben non an tawa kanko Pierre dum Goudiaby Atiba o do jom andal e bangal maadi teddinaade du e leydi ndi holliti ana wondi e lawol tewtude kaldal fa kawral hebe hakkunde Ousmane Sonko e lamu leydi ndi kredema kanko Pierre Goudiaby Atiba
et m'a demandé de faire tout ce
qu'on peut. Oui, yomi wat ko mbawmi ngam Senegal nabe kalda hakkunde mabbe tawino e mabbe Ousmane Sonko.
Monsieur Sonko.
Ousmane Sonko
o do saha Ousmane Sonko nani e der kaso hebe no kala wupite gol makko. Bel ada way gonginde wande Macky Sall no e ngal koyngal wala no e yewtede hande.
Je sais que l'option
tigi no yewtede horejo leji ndi o halani kam.
Il me l'a dit.
Est-ce que vous avez
Bel a yide Ousmane Sonko.
Oui, plusieurs fois.
Ey labi kewdi bibi dum ko horejo leedi ndi yidi ko yo jam artu e der leedi ndi omo yidi dendangal yidbe jeede e jamobe lefol lamu tawe e kandidaaji di wondude e ma an wadde hada foti webtinande dum gedede Ousmane Sonko non ngojo mum ko yimbe faawabe jungo tawi ko e dow yeyam dolaago e der dum mi wi dum wonde horejo leedi ndi jabi woppide yimbe heewbe do e balde garoji no waawi heewbe tawi ko dummanobe ngopite
je dis bien un millier de prisonniers qui seront libérés.
Kedi dendo kango Pierre Goudiaby Atiba leyi dido alhaliji fa hando leydi Senegal jinganobe Basirou Diomaye Faye o jeyado e tewtobe horwaku leydi ndi ben don ana jukki nadu ana tewta jati jokkude campagne handen e be gandino Irifix do Dakar e de wonno e wi mabbe kanbe be jabali dirtunugol sarti di subngoji horwaku leydi Senegal ko sartano hawrude noga e joyi ndu lewru jonon e gal orgal handen kanbe hono du woni goto e mabbe député biétole Guimari Sagna kanyum holliti wi rebbe kadama jokkude golle mabbe dum woni gendarmerie Senegal kadibe jokkude orangal mabbe to Burkina Faso alkamisar handen awoka fay goto yiaka e liye cuudi sari leydi ndi de yoppere golle yemirama tiagal hono noddando horejo awoka en Burkina Faso imade du hono fa hande yoppere e dedo mette yo holude non mette e nangere goto e mabbe du woni maître Guy Hervé Kam gondo e jogala gilla nokay e nayya lewru yabbinudu ko walda non e maître Guy Hervé Kam halanan en hewbe leydi Burkina Faso ngoni e nangere nadu e jogala mo walde e sariya yeru biyetede ablasé wedrago tawtude daranilo hakke denago hakke bi adama du woni docteur Dawda Diallo fay tawtude kunuke goddo betada ebrara somda to leydi Mali tonna gilla hejjere hecci hankina nde cumu immi e lumu dabanani bamako lamor leydi ndi fa handen e pompier en ndonki nyifude nge yite fay so tawi dole magge buytiki yeyobe e ngo lumo ana gondi e mette du mawde mette nde wonno jawdi boni fa burti kereden do yoga e mabbe du woni bedo yeyobe e be jawle mum enna boni e ngo cumu
bitikaji am didi mawdi njaadi e ngutumu bitiki gadido wonno ko masingaaji hendu goddo o ko dese nangi batiraaji e kabirde motoji kanji didi fuf di cumi hedi laabi ko buri butikaji chapan di joyi njaadi e ngol jengol ete ha joni jengol ngol nyifani taw so yimbe cikki hay hunde bonani do wona non wori goto o yeyobe be gaddo nodo kalis mudum to banki kuni tolno e millionaji temedere ngam so deede jeyi guli on kalis fuf sumi o wattini ko fukkaade o nawa l'hôpital
million kema warja
min biti kam sumi kalisam fof yaadi e cumungu mido wondi e mettere mawnde ko ma yimbe jaggondira tan ne mbawa yaltude e nde bonande yo Allah wallu tan
c'est pas qu'on contrôle l'état ou bien fait
wana ko e min bafi yaadudi e lamungu kono yongo wallitte sapeur pompier be e kabirdi sabu ko londe wotere ndiyam be jogi gam nyippude jaygol so loni ne gafi be jehi jogoydi ndiyam e be gono ton waktu taw be gartani ete jaygol ina wawi bonnudi ko heewi e der tan filmaji chapandi tati
kedi den do yoga e yinbe be jawl mun en boni e go luma sum ngoto leeda maliyam e hono en biyanna en nantinobe kabaruji chapan en jeddon e didon mbara e le Gaza e di fitnaaji hakkunde Hamas e Israel ni won wi handen fedde e do noddirene CPJ nde daranina denagu jeyndi yankobe e to New York woni ko ndedo fedde nantindi kabaruji handen e wi fedde nde fa han e hitane jobbine nde ko foti jeyndi yankobe chapan en jeneyon e jeneyon mbara e sahande tawa e golle mum en e lay adunarndu e wi ardido CPJ kala nandino kabaruji barado yo bonnude non hakke bibbe adnarndo fofa e hebude kabaruji labudi kedode nam e kabaruji hono fa handi fitnaaji do woni hakkunde Israel e Hamas lamu Israel an hedduri pellital hono tiagal faddugol bomboje nabirde konun kobe lei ngalure Rafa nden ngalure worgo Gaza e do batti du fasane kirul hakkunde Gaza e Egypte leyde pelle adnarndo on jertini Israel e ko di bonnije mbawi dande Israel na leede de fof lobbo labajo ko mbawden humpitade e nde ngal pelital
kono Israel naati alarba hande ni suudu safrirdu Nasser to han Younes o nokku woni koy bangi worgu Gaza do wadani Rafa kono Israel andini sabi naati ndu suudu safrirdu hebi dalilaji labdi wonde won yimbe Hamas wonbe l'hopitalo e be gondi ton e diftabe Israel e bangi mum Hamas wi bantuba e wi jagorgal cellal Hamas e piande ngu kono Israel e Nasser sabi mayde neddo goto e bangi safrotonobe e bamugol kene yah e siwilen en jeegomo humpide gila alhamisa hanki Israel andini ma be dupiande e karelim to Rafa nokku do ganduda e wi onu yimbe million e temedde nay ujuni eggube ngoni holtobe yimbe fof jogori molo yaade hankadi ko dum woni namdal Joseph Borrell kalfinado golidal hakkunde leydi Europe e leydi godde en namdal gongal holto balle en natanode Gaza jogori rawnede hankadi e o saha jakre mauni sanne morinobe saraji woni bien hedde ndu suudu safrirdu Nasser e tonto Rafa puddima dogde ngam histe horebe ONU Amerika Australia Canada kanyo Nouvelle-Zélande noddi Benjamin Netanyahu jagodo mauno Israel yel ruto chagal engal pelital
ajerama lobo labajo en timminiranna kabaruji di choftal balli Mbappe Kylian Mbappé o latta o ballon mo leydi France gondo équipe Paris Saint-Germain nantini handen so deminare wari mo yaltan o équipe mo yopan o équipe den hauran e sarti hono gol dal timmi hakkune makko e Paris Saint-Germain non woni no wi handen goto e battibe o équipe jonon sarde yedi en ngarete famo yalta Paris Saint-Germain dum an heddi labbinede e ko warayta. Yamde sappo e jeddi fawi silmaji chapan e nay nyafunke funnange e lead Mali bismillah mon e helodi mo kabaruji di
Abdoulaye Dikko
edi silmaji jokkoji hen joni di en keban hedade yoga e kongi modon e de yeftere on tottama kongol e din don kongi jonnon fadde den biyan tan bismillah modon e jantore men mawde.
Radio Gollidido
men non jati radio Gollidido meden alkam sare fofe den jabbo goto e gollobe di radio je Gollidoji RFI fulfulde handen jabbalo so yewtida o do woni kanko e bietedo do woni Jeynaba Balde kanko woni hono horejo radio Pachana FM wongo wasadu e leya di wala kolda worgo leeda Senegal Oumara Mamadou Sow kanyuma yewtide makko.
Jeynaba mi salminima.
Mi tonti mama a jarama ko Jeynaba Balde mi wiite ko mi woni directrice radio Pachana FM wongo e nder commune mo Wassatoum département mo Velengara région mo Kolda.
Région mo Kolda wadde en pami ko e nder worgo leydi Senegal de ko non. Radio Wassadou FM ko an ardi radio mongo holko benninata eto batte programme ji mum.
Radio amen go mbatte programme ji mudum radio gonko radio P development radio gonko jodi ko e der wasadum mo anduda ko hakkunde frontiere ko radio transfrontaliere hakkunde Guinea Bissau e Senegal programme yawtodi dodi hidon andi Senegal e der Guinea Bissau meden jogi din emission ji meden jogi kadi animateur mo Guinea Bissau wondo wadde animé e der radio Pachana FM mo Senegal ga.
Dum non ko den non jewti mbado ton odon bada kadi ma taw jewti ko yewti al hali bamtare rewbe ko nandi hen kam e sukabe
mere hala bamtare rewbe affaire bamtare rewbe no rewbe be yubondiri ranno be jokkondira e affaire cellal rewbe e affaire dande sukabe din don fof emission ji no wade e der radio Pachana FM e affaire cellal bandu si iwi dum don emission ji be halata den hedon andi wi emission ji no ga ne anduda be yahay Guinea Bissau to be soppa kewe dum don non addai hare hakkunde leede den didi dum don gadi din emission ji meden wada dum fi wata hare wadu hakkunde leede den didi e don andi kadi guyale nayi no wodi hakkunde leede den didi me halanaybe affaire si be yi nagge no lumbine ka kerol dongol ala kaydi hibe wawi signalude affaire nagge ngen dum don kadi fi wata guyale nayi din wadu hakkunde leede den didi.
Radio mongo holdo jaggete e diwnuuji mondi
radio amen gon e der Senegal ga on ko e der region Kolda on me woni presque ngo nangete e der region Kolda on fo ha e département mo Velengara on Guinea Bissau kadi ngo nangete e hede leydele mabbe woddude meden jogi auditeurji Guinea Bissau noddobe ka radio ton
radio mongo holnde fuddi jokkondirdi e halirde e RFI fulfulde koy holon fannu bel ko hali journal o walla ko jewti goddi
jokkondiral amen gal journal no to emission fulfulde no to affaire emission cellal bandu fow no to e emission affaire mandeng dum fow jokkondiral amen gal meden wadde dum
holko woni cadeeli modon so tawi odon jogen cadeeli ko de goni
nini cadeli amen den ko radio ton hido andi kame woni don ko commune men woni no wodi kuran ala e commune on o wattu ko pano solaire ji men woni liggorde en cadeli men jogi ka radio amen ton anduno da ko radio communautaire ko radio arango fi yimbe den jodani ngo yimbe ben kon non nini cadeli amen den meden jogi cadeli kuran.
Holno foti yimbe ngolloto e der radio mon go
radio gollobe e der radio amen go meden jogi yimbe chapantato en jeego
ina heewi rewbe e mabbe
kono ko parité wada rewbe da worbe da ko dum wadi radio gonde partenaire on arno o wi no ko rewbe be ngo buri soholde ko radio ton ko dum woni sababu hande tawde ko debbo jodi do woni directrice radio gon
don labi dum non so min namni no mon nalanki hol nalanki burdo ton hedede e diwan o mbaden mbawen fawdi le ful makko
yimo burdo hedede nini e der diwan on ko bandi mai
dum non wadde min do ko maleful bandi may kettuden dum non jeena babalde Allah jarama jarama an won horejo radio patiana fm tonto wasadu
jarama min kadi mi weltima e invitation on vraiment yalla wadan en jam ura en jokondirde
amin a jarama bido jamu venta lujata wope dinga bidi kala konganda bandi konganda be kala fena te Allah bo mauni ni to jara te Allah bo wali mo tampa inna be di mami tampa Bandi my bonna jeje mbo tampa Bandi my bonna jeje mbo ana Jeje mater so dala mi mura Uru kon burda dala mi mura Urde ndem burda tampini imbe Urde ndem burda tampini julbe Doni mo falli ma dole Daldu mo alla Alla burni mo dole yo Doni mo falli ma dole Daldu mo alla Alla burni mo dole yo Majua ngabi na sore Pato mi hala ne jiti kolandi Iti sonatani perne velani Asiku mi anda buke mi oloba Porno mi veda mi yalta minari Ah, non jati nguli jumulo bandi ya maiki ya Mualla wali Ewa mo Allah walli ka walla mani Allah wal Allah town en be Allah walli be dum fawiki e yeftere hakkude Umar Mamadou Sow kan e Jainaba Balde e mo radio o patiana FM o wasadu di wala kolda joni en jukkinan hen hedade yoga e kongi modon e de yefteron tottama kongol handen o jewti e do di dabareji nadude immade de lamuji faddew leede meden de bami e habugol e jibu jawdi
awde ko lamu faddew de jewante koy men tan ko kanis ko kambe e be buri be do dole tan e be nanga dumen so tawi ko kambe kadi andorede kambe koy men kambe kani andrede ey kalis mo be keptata be do be burdi men dole tan be kepta kalis men kono wana kay e be bare dum e lawol kepta kalis be chowda perilla e be chowda perilla gasi kono wana pour yidde fewnude leydeede de se be yidi fewnude leydeede de yibe bad demokras be bare boteji civil jodo heptalam civil so jodi ma kanyim ne andi kala baddo detourner kalis kambe buri andude e kambe militaire wiji
kulede laamuji hakkunde ci walla muji faddiji mbadi wiite na habo mbuñaari e der leydi de e dum don eden baawiite ko français wiata ko tan règlement de compte manan ko jokkigu tan e firti den don fere peje mabbe de firti tan ko joftigu walla yilaade hebde no do wiri laamu mudum e no kadi no wuride kadi no hebiri bonnerte jawdi leydi leede meden de sabe njigilabe ba mi wiite ba kabo dum e wa ha joni ngartam fo yaake en sona yimbe nyaa fo nangi tiidalla ne beydo e yeru dabba tan ko faate e leydi mali e wato to lundi ankobe heewbe nanga biya ko batte mbuñaari bondi yawo etene to bangi chadele burde hande wonde mali to bangi ko mbiata kubbam woni kura e wo wiya ginol golle mudum rokkita dum ko horeejo leydi ndi gila e duubi hande wo nangi woni yimbe me hala makko hala ka kanko ete yimbe nanga be fo ha joni ala ko firti dum don ko reglement de compte tan ko
eden jaadi e neddo so nawi ko jeyax yo yop walla rewne lawol ko hunde fonde wonde gilato sariya ha to luwa fof ala jabbe dum so neddo no nawa yo naw ko jey sa nawi ko renda a yobat walla dewne da lawol e hono non no biiru don wobbe hande laamuji gardi kesidi tawi mbadas dum ko joptigu woni ko mbiyaton ko reglement de compte hayso abbe mbada dum ko joptigu buri moƴƴude e ko ɓe goppata joomum en ñaama ndola njaha
Abdoulaye Dikko
toɓɓe mawɗe jewtade kabaruji meɗen ndi hannden ɗo woni hannden Alkamisare sappo e joyi lewru ɗiɗo ɓordu e hitande ujunayyi ɗiɗi
enogay enayya e do leydi Senegal ko haleteno en nyalaade jabbide de ana wondi e latade dum woni yoppere yoga e yinbe nangabe majireji lebbi jabbide de woni majireji e saha jingande e Ousmane Sonko yude kengen yottade kikide handenam yoga e yinbe inde anditene bangal politique sokanobe njoppitama wondu be yoppere mum en hala mudum woni e lawol e din don alhaliji hono wondu hala nan en leydi ndi wondu be du e wallude kaldal hakkunde lamu e lundibe yalla deejere politique ana hemte heddo e leydi ndi e ben don ana tawa kanko biyetedo Pierre Goudjabi Atipa kanko odo architecte tiddinado du e leydi ndi e wi makko mo dari hen kanko yimbe hurbe wobbe yalla deejere politique ana walle dum heddo e sellude e do leydi Senegal teddube on jaarama e hedegol modon kabaruji di do kaditen handen e Salou Diaw kay heranan auto bangé jokke hedade do FF tobere RFI tobere FR e do hello Facebook RFI fulfulde application Pure Radio jango e jam.